Matayo 19. Kane Yesu otieko wacho wechego, noa e piny Galili modhi e piny Judea man loka aora Jordan. Ji mang'eny noluwe kuno mochangogi. Jofarisai moko nobiro ire mondo oteme. Negipenje ni,
"Bende chikwa oyie mondo ng'ato riemb chiege nikech wach mora mora koso?"
To Yesu noduoko kapenjogi niya,
"Pok usomo e muma ni, nyaka achakruok, jachwech nochweyo dichwo gi dhako. Kendo ni, mano emomiyo ng'ato weyo wuon gi min, to padore kuom chiege, kendo ji ariyo go doko ringruok achiel. Kamano koro ok gin ji ariyo, to gin mana ringruok achiel. Kuom mano, gima Nyasaye oseriwo, kik dhano pogi."
To Jofarisai go nomedo penje niya,
"Kaka mano, to marang'o Musa noketo chik ni ng'ato nyalo riembo chiege kosemiye barup weruok?"
Yesu noduokogi niya,
"Musa noyienu mondo uriemb mondeu kamano mana nikech wich tekou, to ne ok en kamano nyaka aa chakruok. Awachonu ni ng'at moriembo chiege nikech wach moro amora ma ok mana wach terruok, to eka bang'e okendo dhako machielo, to mano oterore."
Kane jopuonjre ne owinjo kamano, ne giwachone niya,
"Ka wach dichwo gi dhako chalo mana kamano, to kara ber mondo ji kik kendre."
Yesu to noduokogi niya,
"Ji duto ok nyal rwako wachni, to mak mana jogo ma Nyasaye owalo nigi. Nitie jomoko mabuoch mane onyuol kamano nyaka ae minegi, kendo nitie buoch moko ma ji ema oseroyo, to bende nitie jomoko ma ok okendo nikech loch polo. Ng'at manyalo rwako wachni to mondo orwaki."
Jomoko nokelo ni Yesu nyithindo mondo oket lwete kuomgi kendo olemnigi, to jopuonjre nokwerogi. Yesu to nowacho nigi ni,
"Weuru nyithindo obi ira. Kik utamgi, nikech joma kamagi ema yudo gweth mar loch polo."
Eka noketo lwete kuomgi mi bang'e owuok odhi. Wuowi moro nobiro ir Yesu mopenje niya,
"Japuonj, ere gima ber monego atim mondo ayud ngima mochwere?"
To Yesu noduoke ni,
"Ere gima omiyo ipenja gima ber? Ng'at achiel kende ema ber. To ka idwaro donjo e ngima, to nyaka irit chike."
To wuowino nomedo penje ni,
"Gin chike mage monego ariti?"
Yesu noduoke niya,
"Kik ineki, kik iterri, kik ikwal, kik ihang wach. Luor wuoru gi meru, kendo her wadu kaka iherori iwuon."
Wuowino to noduoke ni,
"Mago duto aserito, to koro ang'o ma pod rima?"
Yesu nowachone niya,
"Ka idwaro doko malong'o chutho, to dhiyo mondo ilok mwandoni duto pesa, mondo ipog ni joma odhier, eka inibed gi mwandu e polo, to kisetimo kamano, to bi iluwa."
Kane wuowino owinjo kamano, noa modhi ka chunye lit, nikech ne en jamoko ahinya. Bang' mano, Yesu nowacho ni jopuonjrene niya,
"Adier awachonu ni, donjo e pinyruodh polo nobed matek ni jamoko. To bende awachonu ni, yot ni ngamia kadho e wang' sandan moloyo jamoko donjo e pinyruodh Nyasaye."
To kane jopuonjre owinjo wachno, ne giwuoro ahinya mi gipenjore ni,
"Kara, ere ng'ama dikwo?"
Yesu nong'iyo wang'gi tir, mowacho ni giniya,
"Dhano ok nyal warore kende, to Nyasaye ema nyalo gik moko duto."
Eka Petro nowacho ni,
"To wan waseweyo gik moko duto mondo waluwi. Koro wabiro yudo ang'o?"
Yesu nokonigi niya,
"Adier awachonu un museluwa ni, chieng' chwech manyien, ka wuod dhano obet e kom duong'ne, to un bende unubed e kombe 12, kung'ado bura ni dhoudi 12 mag Israel. Kendo ng'ato ka ng'ato moseweyo udi, kata wetene, kata nyiminene, kata wuon, kata min, kata nyithinde, kata lope, nikech an, noyud gigo nyadi 100, kaachiel gi ngima mochwere bende. To ji mang'eny makoro telo nodog chien, kendo joma koro dong chien notel.